Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko muri Sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi turahije ijambo abana bashakisha ababyeyi babo, harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye amahari bagatandukana, harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka, hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turahe ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo. Icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'imfubyi, ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Augustin ushobora kuba ari Burundi. Umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa, yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30. Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango, umurenge wa Kinyazi, akagari ka Rutabo, mudugudu wa Nyirabubayi. Yaravuga ko yari amaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Mbashakishije hari imyaka irenga 2.
Nibyo
ndizi mwana zakumva mutanze nomero kuri radio.
Yego.
Nuko rero ndabumva nshakisha, ufite simati nayo njyewe ngira ndashakisha, ndamubwira ngo azabatere mesaje.
Yego, mesaje yawe twarayibonye, uwo mwatumye yaragutumikiye, niyo mpamvu nguhamagaye. None rero mbwira ikikugenza.
Ikintu rero nifuza ngo ikiganiro Agasaro Kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Mfite umufasha wanjye waturutse i Burundi, yavuye muri 1980 turashakana. None ubwo ngubwo yahavuye ngo yarijere wa koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga, ariko habaye ukaru. Uwo muntu mbese twari tubyaranye 3, ariko yagiye muri 1990, umwana umwe yarapfuye, ariko asize yarapfuye, aragenda ageze iwabo ubwo ntagakuru kezi muri 1993, i Burundi hatera intambara, ntagakuru kiwe nigeze menya. Ariko yambwiraga ko ini iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka Karusi, nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega, akambwira ko papa wiwe yitwaga Ntakabuzema, ariko mama wiwe akitwa Kizi n'Indarejina, umuntu we akitwa Pasikari Gunika, akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Ngensi. Avuga ati ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasirisi kikasigaye ngo tujye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo nakomeza ngatega amatwi ikiganiro Agasaro Kaburaga, umva ndabashakisha ndababura pe, hashize imyaka 2 rwose nshakisha ntibanshakisha. Nuko ndakumva mutanze nomero rero kuri radio, umva rero ngo mushakishirize abandi, nkavuga nti ese ubu nanjye ndaje mwanshakishiriza mwumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho, reka dufatanye tuzagufasha. Ariko ubanze nawe umbere imfura, umbwire umufasha wawe izina rye ninde, yitwa nde?
Yitwa Ngendabanka Augustine.
Ngendabanka Augustine, mwashakaniye aho ngaho mu Ruhango, byagenze gute? Yaje gukora aho ngaho, mwahuye mute?
Yari jere wa koperative Buhiga, baza guhomba aho mbyara atoroka, atorotse araza agera inyaha. Izina harera ubwo turashakana hashira iyo myaka, nyine ubwo hari muri komine Ntongo icyo gihe, perefegitura ya Gitarama, hari muri Serire Kanka, ngo ngo rero yagiye hitwa gutyo ngo ngo byarahindutse hasigari mu murenge wa Kinazi akagari ka Rutabo mu dugudu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahindutse.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda gi Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
Yaravuze ngo perezida waruriho avuye Hongo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunge. Yaravuze ngo perezida waruriho yavuyeho ngasubiyeyo ugenda nta mahoro ngo nta kibazo azagira.
Hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro Agasaro kaburaga?
Numvise ikiganiro Agasaro kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo n'i Burundi bataranafunga.
Hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi?
Haboke.
Nta n'abandi bari batuye Ntongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi?
Oya, nta bandi bari bamuzi.
Mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda, iyo koperative yari koperative ikora iki?
Ngo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa hari indi buhinga yo bakoraga ntabwo nkize gusambiye yuko yari jera wa koperative ngo agahomba agacika.
Ubu se niba Gustini umugabo wawe Ngendabanka, niba kumva niki wumva ushaka kumubwira, nayehe makuru umufitiye mubwire? Uri hano mu kiganiro Agasaro kaburagara, kumva mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho.
Mana we, abana bafite agahinda ku buryo umukuru we yicara akanarira akavuga ati ngewe wampokongerayo byonyine ngo ngewe ngende njye kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya. Uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cya bakanamwumva Imana yayikoze.
Ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva, naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza. Madamu Mukanyarugwi Tereza, rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose, umbwiye ko wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro Agasaro ka. Tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya Ngendabanka Agustine mwashakanye mwabyaranye abana babiri. Niba yumva rero azamenya yuko Mukanyarugwi Tereza warutuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje. Ngaho rero ukomere ngushimire ko wumva ikiganiro Agasaro kaburaga ku Ijwi rya Amerika.
Mana umva ntamwe Imana ikibarari imbere n'inyuma, nyagasani ndifurije imigisha y'Imana iteka ryose.
Urakoze cyane
Agasaro kaburaga.
Umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye. Nyina ntiyabyakiriye neza, afata umwana mushyira se arigendera. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata, naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu. Uwo mwana yabuze papa we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yaje mu kiganiro Agasaro kabura gashaka irengero rya mama we, yitwa Diane Uwamahoro, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari ka Nyabugogo, umudugudu w'Indatwa.
Iki ni kimwe mu kiganiro Agasaro kaburaga. Njyewe navutse ndi umwana mutoya, noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye. Nubwo icyenda kane tutampunga mungana na mukadata, bajyaga bambwira mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriye, muriri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara. Ako papa we yarapfuye, yapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu kane. Noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo, nkurana n'abandi bantu aribo mukadata n'abandi bafamiliye, ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara. Noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda, tuhageze ndaza famiye twari twahasanze. Ndabaza ese ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye? Barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata. Kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru
Niki cyatumye akwivanaho warakimenye
ntabo nibyo nyine barambiye ari ngo yararafashe nuko batabanye cyo niba dokoro bapaparera maze gushaka indi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bizuzuye ntabwo nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenye ari amazina ntabwo nayanduye rimwe n'isura ntabwo nigeze kumenya nta n'umuntu wigeze abasha kubisobanurira.
Papa wawe yitwaga nde?
Bambwira ko batamuzi. Yitwaga Bidatsinga Marie.
Hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu?
Abavandimwe be hari Gakuru we yari afite kimura nawe yapfuye mu ntambara. Mushiki we hasi ku mushiki umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Congo tumushyikiraho. Niba bashaka kutwakira ngewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire aho ndamezaho mama nimba yaba avutse cyangwa ataramumenye nimba abariho cyangwa atari.
Umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Katsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana ya tandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana we icyo gitekerezo bugeze ukigira
ntabwo nigeze nigira cyane ko nubwo nyine mugatatura nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku muntu imana nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaze kuko
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye wabugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uva ingimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo igeza kubwira amazina ye
ntabwo yigeze yambwira aje se n'undi twitahuka tuza njye nawe se n'umwitira kubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amumuzi.
Nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda? Imana imuhe iruhuko ridashira.
Yego rwose kuko yaranamfashije cyane gusa yajyaga ambwira ko nimba mbyibuka neza nari mutoya ariko nimba ndavuga ko ngo yitwaga Serafina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ariko twigeze kukinyuramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari ayazi ariko urumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana ntabasha kuza kugaruka mfite ayo makuru nk'ayo yizewe kuri.
Ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Serafina? Ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana n'uwanjye ibyo bigeze ubitekereza?
Ntabwo nabitekereje ariko mu mwe ngo 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 ngo
none Diane wa mahoro niba mama wawe reka tumwite Serafina irindi ntabwo turizi nitugira Imana witwa Serafina wabyaje umwana hasi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yarafite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukari wakiyumva cyangwa se wabazi kwa abo bantu bakundanye bakabyara n'umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mu mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza hari niki wumva ushaka kumubwira
ikintu wumva ushaka kumubwira
yego
nzi mu byinshi cyane narababaye cyane mbabuzima buri cyane mbabaje ageje navuga ati byibuda nonza kuba kugeza n'ubu ndi urimo yambuga ibanki neza kuba mufite ari kuzajya mutura gahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose nkuruye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga nsaza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryo gusana namubaza ikintu kimutagurya cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho bigatuma mbaho nabi cyane bikabije
birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utahakare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Serafina yindi tutazi
abaye ariho cyane ntamenya ko hari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuzi ariko baje atakiriranye na cyaba zihagije
ntabwo azabura abumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu babazi bazi Rudasingwa niwe papa wawe aho mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye nubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyane kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga dutumikire uwitwa Uwimana Angelique ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa ararangisha umuvandimwe we baboraniye muri Congo mu mwaka w'1994 amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri komine ya Satinski segiteri ya Gitwa muri serire ya Kankunga. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa n'ubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Rekishi Bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'impfubyi yarererwa mu muryango wa Rutu Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Nonko umudugudu wa Rugari.
Mu mwaka muri 1997 na 6 hari umuzungu kazi w'umumetisi mama ni umunyarwanda yavukiye umuzungu nyagira ngo mama yavukiye Rubavu yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga bo abantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama icyo gihe jenoside yari irangiye yarebaga ubuzima bayo uko bafashe nyinshi arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri woni inaha i Kigali ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati bagiye kugura mitasiyo tujye gukorera i Kampala mu birometero 120 urumva nari nahagera sinarimazi. Ati tuzahita tugenda muri Amerika ubwo ari umwaka w'97. Noneho umusaza wakoreraga bikora umunyanganizi kigali ati direkiteri wa Izari byanze bikunze ntimwamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muze nti i Bugande hameze gute. Arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina k'agahimbano Rukara n'uwo muntu anzi ku izina Rukara ati Bugande wapfuye bakakurya bakakoresha ibyo bashaka bakagwingisha cyangwa bakakurya. Ati uke nigiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha mpita nibura namwishuye muri jenoside ibyangezeho ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'Ababiligi Kacyiru nari narabaye umwaka 1995 narinje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka ari nabwo nange nemeraga ariko ambwiza iby'Ubugande ndabyanga anyinge misenga 5 wanyuma nzira mu maso abona ko nabyanze ambwira baragushuka abona ko nabyanze ariko nyine ararira hari kubwa Vemili yanjye yabonaga kijya yesha imbere yanjye birangira nabashije kugenda. Noneho abandi bahita bananyirukana ndasava Beijing nongeye kumutekereza nayo kugera contacted ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande aza kujya muri Irelande ntako nagize ngo mbingize bamaze na Jeanne baraka ubwo ungu arambwira ati oya ntiyanakwibuka navuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere naragaga inyuma za musuzi bakambwira ko bamusohoye birarangira banga kumuza nawe bo bantumyima na contacted gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi umumezi 5 ashize nigeze namwandikira uwo muntu icyo namusabaga kugira ngo afunze na Jeanne wenda mushimire neza yarangiriye yuko nkura muri Afurika muri ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanzamo simbo ntugire inama nabo ntibangire inama byibuze mushimire neza yarangiye kuvuga ngo yaragiye kundera nzagira ubuzima bwiza. Icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira ariko hagati aho Yolanda yarambwiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugal ni ukumufasha kumusakira nabaha agafoto ke nabaha n'ayo mazina yanjye mukamubwira areke nako gahimbano ukamushakira mugendereye ukuntu igihe bakoze mu Rwanda mwaka w'96 miliyoni 97 bakajya gukorera mu Bugande 9 ubwo ikindi munane bagahita mu kwambere ari bawutamo iwabo jenes ko bari muri Amerika ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugal uno munsi bagakora Afrika yepfo bagataha Portugal.
Ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro ka Buraga. Ndizera ko uwo mugira neza uzambona bidatinze. Ngaho rero nongere ngushimire ukomere.
Yego murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ngira ngo mwana rede ukuntu amaranga mpima yanyuziye ikandike natekereje kuri titre mufite kubera umunezero kumva igihe nari maze ishakisha nimero yacu niruka mu banyamakuru mbasha kumenya ko kuri RBA bacehe bashakire kubw'amahirwe barambwe bati urayikubonesha. Mana Imana mwishe ibaho umugisha kandi nahataboneka ibyo mwakoreye abandi nake ako nanjye nakoresha uko mushoboye abanagererwa n'icyo ngicyo ariko nizeye ko nzanamona. Imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste, bakundaga kwita Mapusi, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, akagari ka Rwedi, umudugudu wa Kiruruma. Arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda.
Ndashaka nyina mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nubwo naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka.
None abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute, byagenze gute?
Nyina na data twatandukanye mu Rwanda aho bita Kararondo, nari nyungute ko ntabwo nahibuka neza amazina yaho. Nari mfite nk'imyaka mirongo itandatu irenze kuko ni gato cyane ahantu hose nagenda nagenderwa n'abaturage basanzwe bahiga yagunaniyeyambeye mu kigo cy'imfuzi aho bita Imico kwa Heremani.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu.
Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe?
Yeragaeana n'imyaka itanu cyangwa itandatu kuko ahongaho mu kigo cy'imfuzi birambwira ko naragezende mu tanzuga ikigande kuko narabereye mu Bugande.
Wariwe mu Bugande, none se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda?
Ndatekereza ko bari mu Rwanda kuko mama ni twatahanye noneho nyogokuru na barimu basaze batashye nyuma.
None se batashye bagiye hehe? Bamenya amakuru yaho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda?
Nigeze kujyana nange kirego kubera ishakiraga abana mu muryango yana baza kunjyana ariko bagenda ko ngaruka mu kigo cy'imfubyi aho nari ndi bitewe n'ubuzima nari ndimo niko naho bari bari ubwo ndabwe nagabe wenyu nawe wenyu ariko ikintu cyatumye tuburana bwa Burundi namaze gukura nsigaye nsanga barimbutse ndabura gutyo.
Aho wasubiye kubashaka ni hehe? Ni Kabarondo. Wajye kubashakira he?
Nibwo kuri we mama namari muyango we yatashe neza mu Mutara niho narasanze icyo gihe. None rero njya kugaruka mu kigo cyacyanduraga ikigo yashyizemo imyaka myinshi nshoboye kuko nari namaze kwiga ngiye kubashaka nsanga barimbutse ariko nagize njya kubona umuntu arambwira abantu turabazi ariko barimbutse ntabwo tuzaho rimwe.
None wowe urabibuka amazina yabo?
Ngese ngenze amazina izina rimwe rimwe.
Ngaho umbwira nyokorome yitwa nde?
Nari mu yitwaga kubwira.
Naho se umukecuru akitwa nde?
Ninde bari batazi nansiye ntabwo irindi ndiyo.
Bakaba bari batuye mu Mutara?
Bari batuye mu Mutara hafi ya Nyagatare ariko ntabwo nzi umudugudu n'akagari ntabwo mbizi.
Ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi, nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi Mapusi ndamuzi?
Hari umuntu nasanze yari uri aho mama yari ari ababwira ko nawe yamuzi.
Yego
ariko umuntu nawe niwe ku izina rye gusa nibuka ko hari umuturanyi w'umukecuru bitaga ndumva niyaga ariko bari bafite umwana bitaga Ninyamira Gitamiro niba yari uwacu ntabwo mbizi namubonye gutyo ari mukuru. Umukecuru ndamwibutse yari yitaga Mukakibibi.
Utaha muvi Bugande, mwari muvi Bugande mwaragiyeyo ryari, byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe?
Rero
Dekano ntunkujyane kabarondo ikabarondo nta muntu numwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe
aya kabarondo na urikuye mu nziza cyangwa ukagaba kagenda bakiri mu handa bose bashaka kuba na gari hiya kuko na nubunda komoka mu mutara niyo kavukire
umuryango wawe wose nta muntu numwe usigaranye nta muntu numwe barahari barahungaho mu Rwanda ariko ntabwo uzaho bari
yose nago ndaho bari ariko ndizera neza ko bari mu Rwanda kuko iranira menye ko kuri bamwe ko ifite bene yacu benshi aho bitakabare ariko nago mazi nanyo bwo ngi kunyamo ko yacu neza cyose ko ngo ko yacu ari mu mutara
ufite bene wanyu kabarore ariko ntabwo uhazi nukuzagufata akaboko nkakujyana yo kubera ku kabarore ndahazi ntabwo ari kure ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana kuva Rwamagana ujye kabarore niyo wagenda n'amaguru ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo yego
naje kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji ikigo bandiraga banyeretse kwiga ububaji ko bari bafite ateriye namaze kwiga banakazi wera bamaze kuminda mfata amafaranga banindira ndetse nindira ahongaho mu butara hose nimeze nk'umuntu yatawe umutwe nshakisha nshakisha nimwe naje kubona umuntu wange umbwira ngo abo bantu arabazi ngekete ngo ndashije kumara igihe kinini ahongaho ngo nibwo nazayabona kuvuga ntabwo ndongera gusubirayo
ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva mutara wose baratwumva ikabarore baratwumva ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya Jean Baptiste wari mutoya ndabakoze kuri mapusi ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire duhere kuri papa wawe
papa yewe yewe kurande kwitwaga Rwagahungu
yego
mama kwitwa Naranga Nyumana
yego
mama tatandukanye ari kumwe na mushiki wanjye ari muto cyane yitwaga Mbabazi
yego
na mura na narume yange ariko akubwiye imana na mutekere yange nyine zina ari mu bakoroni imibare itagaze nafi ariko tibere nchute ene ko tujya gutandukana n'abandi ko data yari akiri mu Rwanda ariko ngo ngaho buri kimwe kimwe ngatahe ngo baravuganaga nuko ninde yabaye umwana n'ahita nsubira nikira nawe ubagana ariko yari kuzamura n'ubu ko mfite icyizere ko nabo hari
ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari Bugande ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva niba ariho akabakumva nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba suba imbabazi waba wese akumva niki ushaka kumubwira usegaranye umunota umwe niwe nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza icyo yifuza kubwira abashakisha ngaho uwo munota nawe ufatiwe inigure
papa yawe nawe ubera ko nifuza kumubona nubwo narabona ariko ndamukunda kuko ntakibazo nugize ngirana nawe nubwo nabayeho nawe ariko si ukubera we ntabwo nigize mubona ariko mubonye namwita papa kuko mu buzima bwanjye sinigize mpamagara papa nawe twabanyaga gato nawe sinigize mubona nanjye ko namutita iruhande rwose ndabonye nashimye imana kandi nawe namushimye
urakoze cyane Jean Baptiste Mbonye Muvunyi wakoze cyane kwitabaza ikiganiro agasaro kaburaga unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana ndizera nkomeje yuko abikabarore abinyagatare aho mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ryo wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha ubudiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gillet wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1900 56 avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa akaba umukobwa wa Kabongo nyina kitwa Kiminga nabo bakomokaga imukono papa we yari umubirigi witwaga Fernand Piret wari umukozi w'ububirigi akaba yaraguye ahitwa Imurama mwaka w'1956 amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cyari save mu mwaka w'1957 yahamara imyaka ibiri mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu Bubiligi turamushakira umuryango mu Rwanda mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Piret hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye isave muri 51 umwana w'umuhungu nyina akitwa Kamanzi Jetruda yakomokaga aho mu gatoki waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Piret umwana w'umuhungu akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961 yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho niba se umuzi imubwire ku mwene wabo Marie Flore Gillet uri mu Bubiligi amushaka
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka nyina amaze kwitaba imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo mukazi cyeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye
ikintu cyiza mu kiganiro no kurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90 none wari amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka
ninde wabajyanye
umudamu bitaga Yosefa wari usiri wacu nyine wa komine Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye yarafite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twebwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari ikigoma nyine tugurira cyane.
Yego.
Noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twagira ngo tubahaye nk'amata kabacamo tukajya kwa muganga. Abaganga bane batubonye batugirira impuhwe, hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifrida nyine batsimbara umudamu we hari. Ubwo niyo batugejeje k'uwo mama nyine.
Ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho. Nta bandi bantu mu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe?
Mu muryango wa mama hari mama arume ariko nyine ntago bari batwitayeho. Kwa papa naho urumva abadata bacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe wabashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore.
None se mama wawe yitaba Imana papa wawe yari akiriho?
Yariho n'ubu ngubu ariho.
Ubu se abahehe?
Ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana. Abo bana tuvinimwe kwa mama, mama yashatse kwa papa ahatubyara turi babiri jye na mukuru wanjye gusa. Abandi bana rero yababyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore. Mama nawe yariyubakiwe wabo nyine arindushyibe aho ngaho.
None se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi?
Yego, mukuru wanjye niwe wari mukuru, niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi, ni niwe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye.
Hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa?
Mukuru wanjye niwe wari mukuru.
Yari afite imyaka ingahe?
We yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ngo byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga nta wundi wo kubitaho.
Hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi, abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe?
Ngewe nabagejeje nyine aho kuwo mama abashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda, ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye.
Hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari umunabe basigarayo?
Yego.
Kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya, wamenye uko bahavuye, wamenya aho bari, nayahe makuru ufite?
Nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera. Abo nibo nyine bari bato babonaga batugoye, ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru. Urumva birinde iyo bigeza muri 94 umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana, nibona rijye wisanze genyine nyine.
Abo basaza banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cy'amasaka bari bafite imyaka ingahe?
Harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza, ariko uwo umutwa yaratabuze umwaka, yari afite hagati y'amezi 9 wenda n'umwaka. Ubwo sinaba nibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva.
Yego.
Ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3 n'2 hagati y'imyaka 3 n'4 kuko ari umwana uzi ubwenge, ubwo yaticaraha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato. Ntabwo numva nakwibuka ngo bavutse ryari, ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute. Ubwo rero yari umwana uzi ubwenge, mbese wabwira ngo ucaraha akahicara kongo uti ntihagire umuntu uza ngo yinjire mu nzu y'umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka nk'itatu n'ine gutyo.
Amazina yabo nayahe? Umukuru yitwaga nde, umuto yitwaga nde?
Muganda Kiruta Imana Kalisa. Umukuru?
Yego.
Yitwaga Hakizimana Jean Claude.
None se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye?
Ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo, birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine, niba nari kubaza amakuru kuko niba aruzi naho yabajyanye. Uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga, kugeza na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye, ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta, sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu, ariko nyine nabyumvise gutya, ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka? Hoho naguhumuriza niba koko ariho bari abahunze abana b'impfubyi bari bahari muri 1994 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa. Ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'impfubyi hagati ya 1994 mwigeze mujya kumusura mushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa? Hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe? Mbese yigeze bamenya mwebwe yajyaga babwira ati bana mumeze mute, urambwira ko ari umuntu mwiza, mwakomeje kugenderana nawe?
Ne hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'impfubyi, ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira. Ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenyine tubabana, akabije nyine dutumaho tugatumiza se musure tukagenda nyine akadufasha.
Ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi. Nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye, mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho. Ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya, ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru y'abasaza bawe, ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye. Icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya. Hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe, ayo nayo ndahamya yuko azayaduha. Niba basaza bawe bakumva muri kano kanya, ubabwire buri wese mu izina rye, umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira. Nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira. Nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'Igifaransa, ariko tuzabasemurira nitubabona. Babwira icyo ushaka kubabwira.
Tuhuza nakiruta Imana Kalisa, ndamubwira ko mukunda, ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye, kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye, ibibazo by'ubupfubyi. Ndasuhuza Nakizimana Jean Claude, nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye. Murakoze.
Urakoze nawe Clarisse mu kazi ke. Ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, no kwizera Ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe. Ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira, ukomeze utegereze wizeye.
Murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu bakundaga kwita Rwayibebe. Gashema Vianney ni umuvandimwe we, atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere. Dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu.
Umuvandimwe wahunze muri 1994 ahungana n'ababyeyi na ba sekuru, hanyuma bo baza kugaruka we ariko ntiyaza. Ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa Agasaro Kaburaga.
Yego.
Nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga, nza guhamagara. Mfite umuvandimwe witwa Alphonse Twahirwa, amubaza niba yambonera nimero zanyu, arambwira ati ndagufasha, ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane.
Ni byiza. Urambonye rero, none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyo atagarutse?
Umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga.
Yego.
Barahunga, bahungira hitwa babaye muhurumba. Nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu, na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka, ariko arashaje, hari no mu cyaro. Igihe baba bari mu cyaro ariko na telefone zabo ntazo noneho ampa makuru yaho bari bari
bari hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 94 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean-Marie Vianney hanyuma basi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange nyuma ariko akajyaza gusura basekuru waho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje kuva icyo gihe nta yandi makuru ye turamenye
uwo muvandimwe wawe yitwaga nde
yitwaga Twagira Yezu Emmanuel bakundaga kumwita Rwayibibi yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977 ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri 2000
yego
ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura amubwira yuko asigaye yaratuye uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu
yababwiraga ko yabatuye hehe
yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi
niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibibi ni mukuru wawe niba kumva akabari aho za Nyamibwa na Nyamikubi akaba kumva hano ku ijwi rya Amerika nayahe makuru wamubwira usigaranye amasegonda 30 yafate ugire amakuru waha mukuru wawe umubwire amakuru yo mu Rwanda umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe
mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva abavandimwe bose be barahari uko twari abana 9 bose barahari abaye anyumva rwose nimero zanjye nizi cyangwa umwe muri base wabo banyumva abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose nuko turamukumbuye umusaza n'umukecuru bahora bavuga ati icyatuzanira Manuel tutarasaza byadushimisha cyane
amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga umwe mu babanye nawe imasisi muri Rucuru ari mu kiganiro Hakizimana Aloyizi ari mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Kibirizi akagari ka Gashiha umudugudu wa Rukamiro
twatwara abana duvasisi aruwitaga Rwayibibi
yego
aruwitwaga Nubaha abitwaga Kalisa
yego
na Bizimana n'uwo Manuel nyine ariwe bitaga Rwayibibi
akaba ari muri Zambia ubungubu
wari muri Zambia ubungubu ngo nanjye naye ndimo bitaga Hakizimana Louise ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe
none utaha watashye uvuye i Masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri Zambia
njye nari mvuye aho bita Rucuro
ubwo hari mu buhe mwaka
2019
2019
hanyuma se rero nageze mu Rwanda mvuye mu Tobo
wari uvuye mu Tobo
nageze mu Rwanda nitangiye kwiga ingando mu Tobo
Rwayibibi se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia
bibiri na cumi na gatandatu twaravuganaga n'uko amasimu bayanyatse na bibiri na cumi n'umunani twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Acyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Aya ntago ndizi twavuganaga ambwira ko ari mu nkambi ariko ntago ndizi.
Twagira Yezu Manuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe?
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ari we Hakizimana mwabanye Masisi?
Yego, aho bita imikino.
Ubu se niba kumva mubwira amakuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashima mubwira amakuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura moto ubungubu kaburi Nyamagabe mu Rwanda hameze hate?
Mu Rwanda nta kibazo rwose, nasanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we. Aho bita ku Ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavugana, ariko inomero narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze.
Tuzagufasha kumugeraho muzavugana, ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana, niba akumva Rwayibebe wamubwira iki? Birumvikanura mukumbu ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro Agasaro Kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka.
Rwose icyo namushishikariza, murumuna we aramukeneye cyane, bunari i Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka. Ubu bashiki be bari kumuha bamumbaza cyane ngo baramukeneye, iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha. Rwose n'imiryango yose bagubana n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kuhagera kereka bamubonyeho, kandi no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho. Ariko icyo namubwira cyo ni uko njye nageze iwacu nta kibazo gihari, agomba kuzaza nta kibazo, iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari.
Hakizimana Louise, ndagushimiye cyane kuba wafasha akanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe. Ndagushimiye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza Abanyarwanda aho bari hose. Niba rero Rwayibebe twagira Yezu Emmanuel atwumva muri kano kanya aho ari muri Zambia, ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze. Nongere ngushimire mbikuye ku mutima, gira amahoro.
Yego rwose murakoze cyane, Imana ituhe umugisha twese.
Gusoza iki kiganiro ndatumikira hiti yise Enias mwene Nyabudaraza Iliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komini ya Masango muri sitori ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda. Yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam, bakundaga kwita Didi, akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Yari afite imyaka 6, akaba yari kwa nyirakuru. Abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushiki we witwaga Umuhire, bakundaga kumuhimba Picu, ndetse na nyirasenge witwa Nerida. Ubwo ni ubutumwa bwa hitisha Enias. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha. Nimero rero ni 001 2072 4 6 4 6 nongere nyisubiremo 001 2072 4 6 4 6 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza, nta kiguzi, ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho. Iki ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika cyo gushyigikira ubusabane, ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.